Sababu najua I can, nikidondoka I stand, puta siendi I head, ado kibishi na me. Subira, subira, yavuta heri na miki kweli, staki kufeli, nina kisheri na easy pay. Saka moto zanifuata daily, kakivuli changu, wasiwasi na mashaka, vyote viko njia yangu kwangu. Utawini lakini usilegeze, tumaini mwanangu sipoteze. Wameweza kwa nini tusiweze? Waweza kufika tunapopata, hey, kanyaga twende. Shabahike, tirike, aike, uike. Shabahike, tirike, aike, uike.
Come prove what I can do. Me and my dude when I'm coming through. Tani move, yeah my body do. Lazy dropper tuna haribu. Kasi yeti, na uwa bao paka baki stage. Not so ready, na vuta hewa wana vuta fake. Na vuta behewa na juwa ngekewa na funga relays. Funga relays, tamwa shechanua. So I can do ya July bandua. Utamwa shechanua. So I can do ya July bandua.
You can see me racing on a highway. Kwenye hii ni blessing like a cake. You can see me racing on a highway. Kwenye hii ni blessing like a thake.
Shabahike, tirike, aike, uike. Shabahike, tirike, aike, uike.
Bombo ibombo kibombo, speedy na bonge la chombo. Mtoko na buti la jombo, guluwe mtakula makombo. Hasla na kula michongo, kichwa mawazo na waza mbombo. Kazini maji majini, zona la mat. Kitu nataka madini, thank you God. Wakichimba mgodi mapini, shaba mshambo talima wewe. Vifalanga wachanga na pizza wewe.
Utawini lakini usilegeze, tumaini mwanangu sipoteze. Wameweza kwa nini tusiweze? Weza kufika tunapopata, hey kanyaga twende.
Shabahike, tirike, aike, uike. Shabahike, tirike, aike, uike.
Utawini lakini usilegeze, tumaini mwanangu sipoteze. Utawini lakini usilegeze, tumaini mwanangu sipoteze.